circle, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una cuanga so lovely, lovely. Jamani mwizi, moyo kanibia. Na hisiki hizi, kanichimbia. Mana uchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mpenzi kiko wazi. Kwake nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya.
Nitafanya.
And I swear to God, mama, chochote nitafanya.
Nitafanya.
I swear to God, kwako hoi nyanga nyanga. Oh, tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Wakunipendeza Mungu tu aliye mwema amenipa.
Amini Mungu wetu mwema amenipa.
Omba lichana kuonika tunaimana. Wenyewe tumetulizana. Tabia vimo twafanana
sana.
Mapenzi wana hata tugombane mchana. Usiku tumeshapatana. Tuacheka na kutekenyana
sana.
Jamani mwizi, moyo kanipia. Na hisiki hizi, kanichimbia. Mana uchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mapenzi kiko wazi. Nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya.
Chochote nitafanya.
I swear to God.